sawa ndi muliva mshilo e. Muliva mshilo. Natotela, Natotela lesa imwe mulavana ine lyonse Neliona limubusha Walitumine Yesu kumfira Neliona lipavusa njina fukosa lesa nimwe mwaishile mponeka Lesa ine natotela palitose mlechita mwe wandie Lesa imwe mula mponeka Lesa imwe mula nsunga Lesa imwe mula mpela Tionse kabila mumwe uandia we Natotela ine, natotela ine
Natotela, yawe imwe mula mponeka Natotela, yawe imwe mula mponeka Rapale mponeke mpifi Yawe imwe mula mponeka Rapale mponeko kufiwa Yawe imwe mula mponeka
Kosele, natina limona chipa, epo mwaisa mwa monekela, chine chine muna monekela, lesa wangi damu filwa, damu ngekelesha, ufitu fyange vyose, vyose.
Natotela, yawe imwe mula moneka, natotela, yawe imwe mula moneka.
Natotela, pamwe o anti natotela. Mone fintu wingi ne finku nkafya kongeri omwe o anti. Abantu vale mona, tapalie koningaya. Bantu muru kwa luangi, tamwalipo wa sambilile. Ati muru kwa luangi, tamwali wale bomba kweni chito. Bankashi yangi wonse Tabali wapishi shefo winga Kashi vale mona bantu Na ine chimochine Vena vale mona Na ine chimochine Irio lia shife After story comes glory Irio lia shife After story comes glory Ye vintu fia kosere, elo wa monekela Dulia vale titapalye koningaya, elo wa monekela Le vintu fia chinja, we shamaniwe, natotela e
Natotela, yawe imwe mula moneka Natotela, yawe imwe mula moneka
Yawe imwe mula moneka, Yawe imwe mula moneka, Natotela e. kalipa elo no manatampo kumweba leso kwevati iwele sawandina totela pantu ulamoneka nelwe vintu vyakosa ulamoneka nelo kwa moneke mvimvi ulamoneka nelo napita pali vemba ulamoneka lesa nakutotela pokelela malumbo cholo wa mutende chimwitwa pakakala chimwilili chishaiwumba lesa katevebe awelesa nakulumbanya nakutotela welesa pantu uli mfumu ya shamfumu. Hallelujah.